Captain Maybe. Yo, what's up, party people? It's your boy Mulava Nello Martinez. Welcome to Initiate
Podcast.
I'm going to introduce you to the podcast.
Hizi ni magonjwa zinashikanga watu wako na pesa, so sijali.
Don't judge me.
Anyways, guys, what's up? Mishkwa wapi manze? Lately, sijakuwa nikiapia kwa...
Mkwa wapeleka mahali, asiwadanganye, ni waingizi wa shuba, na huku jana asha hawa. Kwa hivyo mkimwona ile base, ayuko, he's out of fridge.
Ayuko soko. Shata
kwa soko.
Azi, bado niko soko manze, kap. Sijawa manze.
Sinambia. Yako
na? Na, eh.
So guys, today's topic is very simple. We are venturing back to the family. So now we are charity starts at home. So tungeanza na episode lakini tukasema tushikie mbele. So leo tunakuanga kuhusu paro wetu sometimes juu tunakuanga na a bit of issues zinakuwa hapa na pale and we fail to talk
a lot of issues.
A lot of things ndio. Yeah. So leo brand bond na tuanze topic. I'll highlight it then yeah tupeleka through sawa. So the question ni why don't our parents take accountability of their own mistakes and accept corrections?
Eh? Yo, sini rahisi tu. Wapendi kuambiwa. Wazazi wapendi kuambiwa. Mzazi ukimwambia anaona ngatu na disrespect. So, hataki ku account up kwa sababu anaona ngaa haezi make mistake. Unaona? Wazazi wengi wako hivyo. Yo, msiwezi fanya makosa. Oh, sijui nini, unaniambia kama nani, ungekuwa time zetu.
By the way, kitu ya kuja, yo kitu ya kuleta, unajua enzi zetu, time zetu.
Same, mlikuwa mnaishi 1970s, mi zaidi kwa 2000s, man.
Tuko 21st century, my brother, point of correction.
Actually, hata tuko the 2020s, hata tuziongea mambo hata ya the 21st.
Mazeni, almost 40 years in between, ba. Kidogo mnage, alafu anakwambia, time zetu tulikuwa unakula ugali na chumvi.
Ni time zetu. lakini hata size kunadogo
by the way
lakini sipo si ati tunawachekelea tuna acknowledge
tuna acknowledge hiyo
ni ugali na chumvi pale.
So unasema what I feel disrespected waki accept corrections.
Sasa wakwala wala sana. Sasa zingine si mimi siyesema wote. Mimi ndo wazazi nimeona wengine si wangu.
Kizara na kichwa hiyo bro. Roba na jenga tarengo.
Ingo ngomo koro mzuri sana. Anaelewa hizi vitu.
Understand.
Hata yeye hata akimake mistake hata anaweza apologize. Hadi mimi ushtuka.
Apologize.
Akimake mistake in kuni correct. Azim tusemeka alikuwa afanya kitu there kama make mistake. Hata apologize kwa sababu nitamwambia na yeye ana hizo stories. Hapo kwa mzazi sana ndio siwezi jaribu.
Nimenye science ya me grow.
Nyenye ni wazungu. Ana wazungu.
Bro, unajua kisa ina hapo sahi. Hapo kitu ina hapo sahi.
Mzee wangu nijaribu kumwambia hivyo, mzee jaribu kumcorrect kiasi mzee. Sasa atarushwa nje.
Naona sikuzi kijana unavuta bangi, umemea pembe, una
naona tumetosha.
Yeah, sikuzi umekuwa kijana, hata sasa sikuzi umekuwa mwanaume wa nyumba. Toka wewe unatafuta nyumba yako.
Sometimes is nini ironic kuona hiyo samu, but nasema ni a few wanatakiwa acknowledgement ya wana accept corrections. A few. Wengi
wanatumia
very few. Wengi wanatumia ile disciplinary yao ile ya hiyo time yao ile ya mzazi akuongeleshi. Ni viboko alafu utajulia makosa afa kupigwa.
So sponia mimi nipigie nini na niende nifanye hivyo tena.
Bro jipigwa.
Zii, unajua at least nipige na uniambie nimefanya nini, unaona? Mimi ninapenda nikipigwa niambie. Umeso ukinipiga na usiniambie. Sasa tutashinda tumebondeana kwa nyuma.
Bro. Msiji wazazi wana counting mangori, alafu yote time anakupiga. Na hata kuambia ati
anazichanga manzi.
Unasikia anaweza kwa safe. Anategelea siku tu utafanya kwa ujinga
kwa. Safe imejaza. Kwenye safe itajaza.
Sasa kwenye namo.
Kwenye unakusanduka kikombe. Ndugu yangu, yours is over for that day. Bro utakaangwa vizuri. Mami nini nimefanya? Nyamaza funga mdomo.
Na nikitoa umeangusha mzee. Kwa kikombe.
Bro unaanza kuhesabiwa. Nilikuwa ni siku na ule. Nilikuwa nikiomba pesa tembo. Sinataka ku count hivi tu. Anakupiga whip.
Ajinakula kwa jira.
Bro kumbe. Ndio shiti kwa hiyo kitu.
Eh mbaya sana.
Jio tu jokupatiwa kitu wa best yangu nyorosho.
Bro mimi ni kwa kugojea bolga mwasi.
Eh si mimi nilipewa bolga mjoko best yangu alikuwa na shop. Sasa mimi nimetoka tu hiyo enje nimejemwa bolga. Mimi nimeingia tu nikitiu tu vizuri tu.
Mzazi anakuangalia.
Mzazi akaniona.
Kuja kidogo.
Kuja hapa. Uingia hapo kwa bedroom nikupata umelala chini. Zeni nilinyorosho. Sisi karibia kitu ya mtu tena.
Bro mimi nakwambia wazazi walikuwa wanatukanyagia petty issues. Hata sasa unaweza unaweza reason na yeye sasa hivi yenye nimefika cause sijui I think semekana mula venye bulikaangwa. Unajua mzazi alikuwa anakutumia kama for example kwa wengine. Venye mwalimu anasemanga I'll show you as an example to all the students in the school. Sasa mzazi alikuwa anatumia ule fastball. Akiana. Maliuko
wendo unafanya wendo sasa marking scheme yao wengine
eh
watumia kutengeneza marking scheme hiyo kitu ni mbaya mzee
mbaya
zile vitu ulikuwa unachapiwa saa hii mimi naangalia vitu zingine ni kwa chapiwa
mpaka nasema
sister yangu mdogo hawezi guzi
hawezi guzo hadi awaambie wishetu hadi apigangu anaambia ngo tu
anaambia
wewe ni mwisho lini nilikupiga miaka 3 saa hizi imeisha
mwan
nikiambiwa hivyo
hapo ilikuwa inakuwa spare Yako ilikuwa ni
hapo. Wewe ukikosea ni hapo manzi. Tunamalizana tu
sasa. Yo mkati yana imekuwa kesi.
Kwanza hiyo, kwanza ilikuwa ngambaya. Hiyo mkati yana.
Wanyorosho hiyo mkati yana.
Nataka kuleta mimba kwangu.
Nataka kuletea bibi sasa hii.
Nataka
kunizesha sasa hii.
What's hiyo? Ni sijui kama ulipata ngazi suti fulani zilikuwa zina karing, ilikuwa ka suti alafu unaika.
Oh, yeah.
Mimi ni shake kangwe tu hiyo. Nilinunuanga alafu nikapatia demo. Sio jilo chimbe utoto. Unataka ndogo ndogo.
Oh bro,
hata mde wewe ni search kwa mama yake alafu mama yake akuje.
The fuck.
Bro. Na mimi nataka kuoa. My friend ni kama mpaka
tatu. Ni sweet.
Mse ni sweet mwanule mse. Usimaje. Unaika tu.
Wazazi hata nyinyi mnakuanga pete. Nyinyi ndio mnaelewa. Sisi tulikuwa watu hapa tuelewe vitu zingine. Sisi ni mchezo.
Hey.
Unakuwa pedi sasa.
Yaani nimetoka committee. Sasa ndio nimeanza kuona maisha vizuri bwana
Starlet. Lakini ulioa mapema.
Wewe acha ujinga wewe.
Ushabadilisha na pete.
Bwana nilikuwa
mdogo. Sasa
I was a kid.
Married.
Lakini leo mtoto. Wewe unaweza kumkona demu likatenga ukiwa mdogo. Exactly. Thank you.
Lakini
mimi. Wewe director acha kutupima wewe, huwezi kumbuka. Mimi hata ashaolewa.
Kumbuka nani? Hata siwezi kumbuka.
And the issue of caning, I think maparo kwa ile ile zile nini za sit down your child, talk to him or her, atuwa kukalisha chingi wakwambiaje.
Ndio fanyaje hivi.
Hiyo kitu naona happen ya sibling wangu sasa. Sasa ndio namuonea kitu mimi ingefanyika. Amera bro wangu mbigi. Alianza wote anajua.
Sasa ndio naambia.
Haingewahi.
Sasa ndio huwa nakalishwa naambiwa nimefanya makosa.
Mpaka unastuka. Nimekuwa mheshimiwa.
Actually hata walianza I think nilikuja kumaliza shule. Ndio mkoro sasa kaanza tunaanza sasa kunegotiate. Sasa sasa mwa watu wafanya makosa hivi. Mzee hata asiambiwe, hata mmalizane na mkoro sasa. Kulikuwa
na hiyo, kulikuwa na hiyo.
Mzee akiambiwa mzee na mwambie utalala ukiumwa na mwili.
Wacha hiyo kulala. Ushaipigwa na mwiko ikaisha alafu mama akaenda kuomba kwa jirani.
Kama pigo
hata. Juu ya brushpedi
siko na mwiko. Kama pigo na mshipi ama slipa.
Alafu mkuronga
likuwa na sana. Slipa sina kukausha at least.
Na nyeo.
Bro, mamangu alikuwa na strategy. Mamangu alikuwa na strategy akinipiga. Alikuwa na imingi hapa. Mali atakupiga mbili uwezi hepa. So, unakatua kugunia. Unakaa hapo gunia. Bro, sinakuja, sinakuja.
I'm going to go to the house.
Aliniamuja unamalizwa hivi kama pelekwa bafu man unapelekwa tu bafu ushaingia kwa bafu unaanza kuza
mimi
nakwambia mamangu alai mali yangu
mimi nimepigwa lakini yeye niwe mimi shule ndio nimepigwa hata kuliko kwetu sasa hiyo
ndio mamako kama mpatani nyumbani anakuja anaambia prince na huko kijana ananisumbuanga
je bidio wale ya class
So, tumetoka from this era na century ya hiyo hakuna kuongeleshana like kufanya mistake ni kiboko alafu sasa hii tumeingia era like right now your parents anaweza kalisha chini akwambie Mula, Josh, Eugene, director like umefanya hivi wrong na unafaa change ndio at least to see make this wewe for yourself wewe ukip mali huko sasa hiyo on this date unaweza take that accountability in you. Woni ukamfanya mkidi wako kitumba unaweza tekio accountability ya ku say sorry na kumkalisha chini kumcorrect
mimi naweza because like mimi naweza
hapo kwa kusema sorry hata saa hii yenyewe si imagine ama kuitoa kwa wazazi sasa kwa watoto wangu ndio nitatoa hiyo
sasa mimi kwa mtu inaweza lakini yani akiwa mdogo
exactly strategy lazima
ichukue kama mwanaume kuna pesa tafika manzi siwezi mwambia sorry namwambia kani
to acknowledge lakini
si lakini inaweza mwambia come to akiwa mtu unachiki kumwambia akiwa mtu hii manzi yani itafanya kwa etiquette tunacheki manzi
mimi by
the way hadi hiyo manzi hiyo ni a good start by the way kama hapo anakuambia sorry
ati
mzee wako akikwambia sorry like akiwa akwa tu mzee mzima alafu akumbuke mzee wake alikuwa anamwambia ngasuri
mzee hivi tunakuanga fit hata mamangu mwenyewe vitu zingine alikuwa nadu but say she is on the right track, naweza sema we in good terms in terms of communication iko do, si kama venye yeye mlikuwa mna communicate na mwiko sleepers unakumbuka ile time fulani kwa discuss alafu kasema like maparents wote wana inflict fear
mzee wanade wao wanajua ukiogopa hiyo ni hiyo ni heshima aju kufundisha like mtu yuko heshima wao bora tu ile kumuogopa basi
hiyo she feels comfortable to some wenye anatumia hiyo narrative ya uoga. So sahii naweza sema mimi tuko in a good place yenyewe. Hata na feel tu comfortable. What's given you unaweza bonga tu na mkoro wako like
free.
Freely. Si kama kitambo unajaribu kumtajia kitu ati mom
niko na demo. Ati nani?
Ay bro wewe. Hapa nayo kwa nyumba ya nani?
Toka
anza.
Ati toka. Ama kwanza ni mcheze hapo kiasi.
Kwanza hapo mnacheza Tom and Jerry, mouse and cat games hapo kidogo.
Sasa ukibizo nyumba mzima ukipigwa.
Mimi nasema what? Mimi personally naweza sema hapo nimetoka from. Was to at least better in here. Mimi mula.
Yangu pia imeende kikuwa better. Sasa hivi manzi.
Atona na mambo leo. Shoshako ndo alikulea baya.
Wewe. By the way mimi shoshango alikuwa like dog tu. Nile tu ule yalikuwa anaelewa manzi ana understand.
Alafu
sasa akakuja kwa mkuu. Wewe.
Anakupiga kati.
Wewe unafanya makosa akwambia hivi unasikia tu. Chakula kibali.
But I think pia wanapiga nani ka revenge kwanza. Kwanza akinotice
kwa nakanga.
Yeah, revenge kidogo tu.
Hadi nani hadi shosho yangu anawapologizia siku hii. Shosho yangu akiaraka mbele alipopo kawe alikolapiga na hodi.
Mimi nakwambia
sio nini ilikuwa inanisumbu.
Mimi nakwambia kuna hii time fulani nilikuwa nataka kwenda chuo. I'll never forget. Bro nikasema hata mtoto wangu namwambia wewe ukiwhisky nikuita vizuri. Ukuje tu kwa nyumba usikie nimekuuliza utakula nini. Umeshiba hujashiba? Awe pia fikiria mna. Mimi nimeitwa sikuwa nimeenda chuo siku mbili. Ilikuwa Raima back in 2015. Mzee nikaenda na shosho yangu afa kutoka job. Nikaenda kwa wapi? Akaniambia je, uko na njaa? Nikamwambia utakula KDF. Nikamwambia tano. KDF ndio zilikuwa KDF acha siku hizi. Bro, nikaona tuka mimi siku notice. Nikasikia wasio wametoka. Nikabaki mimi and my aunt na shosho. Taika pikwa. Mimi nikaekewa, nikakula. Nikakula tatu nikasema niko sawa. We bro the next thing nakumbuka nilikuwa naumwa. Ushi pigwa na parumba ka ametoka kupiga na mkono anaona ananiuma msio naumwa haga. Bro nyuma
sikuwa
anakuuma. Ana mwangalia kwa sisi nasema ugrani bana
ameni. Kwa nini ulifanya?
Kwa nini tu siku mbili man? Bone ilikuwa na
kalaje agaa mtu bwana.
Na si mimi peke yangu. Hata na mandi zangu na chini. Mandi zangu na wangalia kana mimi yangu kwa kuganduru. Maana kwa huyo shosh ame. Maana ngalio nga kwanza watu wake mandi zangu sasa na mangu. Ai hata
ulikuwa mlezi wa yeye mlikuwa mlezi tu Ricardo kwa jeshi.
Wewe acha mimi. Mera nakanga hivi nasema wewe ilikuwa tu. Mera nasema ngani nilifikaje hapa mwana. Lakini hizo viboko zimenimenda manze. Ndio maana hata sasa inaweza ongea hivi nasema naweza kalisha mtu wangu timu nimwambie my son, my daughter, you have done wrong ama na apologize.
By the way lakini si tukiwalea hivyo na wata like watalea watoto wao aje.
Bro si like umpatie au unamwambia but unajua kiboko wachi si umpigie it's all about gaining every time. Kuna makosa za bro, kama unasema kuangusha kikombo na kaango, wewe si akiangusha utamwambia aje next time be careful and be disciplined and that. Not just
kikombo ndio kufanya unipige pesa.
Kikombo is last forever by the way.
Wote hujui venye mama wa Afrika wanapenda ngapi vikombe zao na utensils.
Nimevuta sahani kadhaa sijaipi.
Wote notice. Wewe kwanza ndio kukulia plastic.
Excuse me, sahani zilibaiwa kwa nyumba zote.
Imagine like hiyo ndio culture to me grow up, ile design ya utensils are very valuable.
Manzi, kwanza thermos. Thermos
ilikuwa hiyo.
Nimevunja thermos mbele.
Na wewe unja thermos. Watu wamevunja thermos wanajua.
Wewe jaribu kusema. Wewe jaribu kusema. Hiyo story ya thermos. Eh, thermos mimi nilikuwa naogopa kusema. Na si eti juu nitapigwa, ni ile tu kuogopa. Sije tu kuna kitu kivunja tu unashtuka.
Eh, manzi, manzi una feel ile guilt like eh imekuwa tanio.
Nasa kosa kusema is
it the worst? Bro, ukisema unapigwa, usiposema unapigwa, una choose one.
Mimi kwetu nikisema wanaweza fikiria nisamehewa. Wakienda wa find out imevunjika and then sawa wanze interrogation hapo. Ndio sasa mtu waseme. What?
Interrogation ilikuwa nazichukia kwa sababu na ulikuwa unashikwa ndani. Uongo wako unakushtamisha ndani.
Uwezi dangaya.
Ulikuwa unaenda tena love. Apo ulifika kwa chai umepiga story umelenga story lakini ulifika kwa alafu chai uka chai kwa kusframa kwa thermos.
Kuisha.
Kuisha wewe.
Umekosa thermos. Kuja hapa ni wewe umevunja.
Manze.
Manze ukanyago hapo.
Ogopa, ogopa. Wallahi hiyo mimi naye nasema we hiyo na ilikuwa too tough. Unaso amegrow na hiyo household.
Mimi hata nasema hizo thermos za flask manze hata. Heri hivyo siku hizi
hazi. Aziko aziko zimetoka kwa market. Zimetoka kwa market.
Siku hizi tu ni hizi za chuma.
Alafu, bado hapo, sijuka tukiendelea tu na hiyo nini. Kwa hiyo family bado, kulikuwa na this shit ya. Saidi una notice kujua vitu aziko alright, sinyo? Mm-hmm. Uki grow up. Time tulikuwa less, ungepora tunaenda hizi ma family gathering. Tunaenda wote. Manze, ushe kwa na hile anxiety ya kumiti your own cousins wenyewe. Manzi leo nakutana na ndugu
zangu fulani mkoa. Nachanga.
Manzi ume nice. Ume nice bana unaenda una meet nao family gathering nini nini. But sai niambie ni kama family gatherings zina take place anymore.
The last family gathering niliona nilikuwa sijui for over. 2019 mzee.
Bro. Mimi ningeambia ulikuwa I think the same year. 2019 au 2018. I do remember na ilikuwa ni samo eh kitambo pia mimi eh
since then things went south you had huko wanagombani sijui nini unajua wao sijui familia yangu ikuje sijui get together mni count nje
yeah from 2019 I think so 2019
and 2021
I guess kwa hivyo watu hakuna mwenye ameni 5 years yeah 204 bro director 204 But squeeze ukiona mimi ukiona
kama mtu ni individual squeeze kwa familia huyu na familia yake huyu na familia yake
alafu status zikaingia kwa familia
eh huyu ni mdosi wewe ukiwa wewe kama una pesa uwezi
eh unaenda kutoa opinion
yako opinion yako inarushwa chini ya meza
so ndio nilikuwa sema if family gathering thing ilikuwa tu kitu dope but sasa the moment grown ndio unakuja ku notice shits were never okay. Na shits are getting worse.
Mimi nilikuwa napenda hizo stuff manzi. Aya kuna mtu kwetu alikuwa achangamka.
Bro mimi nilikuwa nazipenda bia kukula. Chapati ndio
manzi. Mimi ndio kuna ndio kuna trainer kwa dana sasa.
Wewe acha kula. Uko nafikiria hapa mizoga.
Mimi nilikuwa nilikukula hata siko nakula sana hata tukienda.
Bro nilikuwa na mbuzi.
Lakini tunalala huko tunalala.
Mbuzi. Mzee,
mimi chipo tu. Wala ndo kuna chipo hapo.
Mzee mbuzi, mbuzi na chinja tu.
Chapati kwa 2 3 na nusu mzee.
Mzee. Wale unakula. Eh.
Alafu unaanza kuka. Upumui.
Kama dam anaenda ku deliver mzee.
Ni ku deliver
hiyo. Lakini bado usiku acha kula mzee. Eh, umeshiba lakini roho inataka. Alafu rafiki ama ndio shago vile huko afit. Ana kupenda kio tu hapo kwa jiko sasa yeye tu ameanza ile ya kwanza inakoga testing kemikali
inavunjwa sisi tulikuwa tunaenda tukishift leo tukoacha kesho tuko kwa huyu
wote yuko na mambo plan wote wote yuko na test plan
sisi tunapiga kwa kila mtu mwenye akona akona nyumba yake tunaenda kila mwaka kuna ule mwenye tunaenda kwa
mwanzo hakuna kitu mbaya ilikuwa kwa hiyo family gathering ukienda alafu uanze kula mapema alafu time unasaviwa unakula chapo moja
tumeingia tu hivi malunch sana, ndio nimetoka home, unapata hata tunaenda tu sijui hapo.
Sijai disappoint story ya kukula manzi. Hadi kwa gari tukuleaje nikifika hapo bon party food chapo. I never disappoint. Still nitakula. Eh wewe, eh sijai disappoint. Sijai disappoint manzi. Sijai.
Mimi nakwambia hiyo shit ilikuwa dope. Hata nafurahia cause pia mimi nadai. Nadai hiyo kitu manzi.
Mimi sahi sasa hiyo watu walikuwa individuals to the point that hata sijali.
Na hiyo individuals.
Kai kama. Mimi sahi hata sijali. To the point that dada si hata wangu siongeangi na makazini zangu ni rare.
But imagine to hadi mimi siongeangi na
makazini. It's very rare. As squeeze inaona
hata kimeji itakuwa dope. Baada mimi
nataka. Mimi nasema watu kimeji, mimi hata kuongea na hao squeeze as in walikuwa tu walikuwa individuals mpaka wakanifanyia hata mimi mwenyewe nikakuwa individual.
By the way, hiyo shit
ulini. So squeeze.
Mimi nilikuja unakuja una find out in these terms. Kumbe hata ulikuwa kulikuwa na hiyo rivalry ya parents.
Na kimbizana chini ya maji. Tuna at least hiyo ni poa. Saidi ya mzai ndo anajua inaanga story mwapu. Tujai kuwa na get together lakini tunaonananga at least. Tuwa making point ya kuona nataka ni one after every 2 years. Tutapatana tu mahali. Kiona graduation ya nani?
Anaenda nini
wa? Anaenda see what. Kukio sijui na birthday ya nani? Tutafika.
So mi naweza kuuliza, according to you, gani melidio pande yenye kakuwa a bit low?
Sisi mimi nasema sasa ni mimi naona ni kani watu walianza kukua, kuna kitu sijui nini ilifanyika, sijaijua to date, lakini hiyo kitu ilifanya wakavutana for a while, so hawakuwa settled. Sasa ndio nikawa wameanza kusema settle, sasa ndio sasa nikawa ni settled down kabisa.
Hizo na wewe mla mimi moja naweza sema ni hiyo difference
status
of living manzi. Kuna pata hao wenye wako na doa wamedharau wao wamejitenga sawa kwa wame break family like wame wanachikia wajawana wameweka kando. Hiyo shit ilichangia sana
baby. I think tunashare common thing ni hiyo hiyo design ya
ukitia mtu kuwa na meme yake
kitu ukitia na hiyo kitu
alafu na nyewe wengine mnampull down
mnamvuta sasa zitu wakuvuta na nini kwa nakuja get together inakudimini ni wote.
Mimi usema hivi
kila mtu amechanga ndo tukuje.
Mimi usema hivi sasa ngori ndo utajua you are family sasa yuko na do you don't have a family. She know this thing.
Wacha hizo pesa zako zikiisha ukuje.
Exactly.
Uje kwetu kutuitisha msaada. Ndio utajua kazi ni tu kwa familia yako.
Hapo ndio wanakupa. That's when people realize like I have a family.
Watakuchangia hata ukigonjeka.
Imagine.
Watu wanatupanisha huko.
By the way,
ushai notice? Time msa kwa prime yake ya ganzi anasema anga. Nikiwa design mko anasema there is a certain uncle of yours mwenye akwangi, ako less privileged kuwa na cash. Sometimes when we all get together unapata ai opinions zake kazi zenye anapewa unacheki unasikia
yeye ana enda ndio yale huko kitchen
enda sijui chinja mbuzi wewe ndio uende sijui washe jiko wewe ngoja watu wamalize kuongea utasikia yako
hata vile watu kunywa lakini spend hizo vitu za kugadha juu ya hiyo saidi mzana ndio bado anakaa anakutana patana na anapata kadi kirukisha moto mimi nachukia kwa mwani wa hiyo jiko mzee ndio tamanyama mzee anachukia hiyo kitu.
Wow.
Mimi na kunyomoshi ndio nyinyi mkuje mfurahie na niko wetu. Kuna.
Manzi mimi nakwambia hiyo shit.
Mimi tushaini bo. Tumojisheni bo na hiyo stuff za get together. Hao za flani wazao wamekuja wamekunywa morambe.
Moratina.
Na moratina hiyo shit. Alafu nimeambiwa ati ni wa clean hizo kazo stuff hizo cups zenye wametumia. I'm like what?
Mimi nimekunywa. Ni sasa
hii. Yo, kwanza guy nilikuta mkura wangu mle fuck mo sana ni big guy nilikuwa nimekula moto sana ndani mimi ndani hapo sana ni bad mimi ni nani kwani mbiaje tunawashia hizi vitu alafu kwanza vile zinanuka sasa mimi naona hii shit ni uncool very uncool manzi nikacha na alafu
kitalame za crop nampeleka
mimi ni mrambe ni tamu
sisi baada dio
mrambe ni tamu
kwa mshindi nilikupisa.
anza hapo kunitoanisha sijui nimedurini.
Kijana nilisikia ati siku hizi babako anateta, ananipigianga. Unashangaa simu ilipigwa saa ngapi?
Siku gani?
Siku gani? Makosa kati tuko ujinga kashafika kila mahali. Unaenda tu kila mahali na unashangaa tu. Ushienda beza alafu kila mtu anakuangalia tu. Umefika tu kila mtu anakuangalia. Mimi ni kama makosa kati ujinga. Ulikalisambaa kila mahali.
Mkoro alisema. Nilikosania tu kitu kidogo.
Bro, imekuwa big.
Mimi nilikosa kuwasha tu viongo.
Lakini kitu ya viongo mimi by the way mimi kitu liko corona bro yangu.
Hata mispend hiyo.
Eh viongo na tumesumbana na bro yangu mbili.
Eh mimi nimesumbwa na bro yangu.
Mispend
hiyo. Hiyo nilikuwa naoshanga nimeshinda kasi me tuko holiday. The whole day nimeshinda home. Sasa unangoja unajua sinajua masaa yake ya kuingia ningeanga saa 2.
Oh unaanza kwa 7.
7 7 unaanza kwa 7:40. Eh unazishika shika sha 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 sha. Eh before ingie uko hapo hivyo. Shamaliza.
Lakini
ile bahati mbaya kupata hujamaliza.
Kwanza mnapigana kwanza alafu sasa solution inaanza. Ah maliza kuosha vyombo alafu wewe utafuta sapa.
Manzi.
Mimi sipendi. Mbona vyombo?
Lakini mimi nilikuwa nachukua kuosha vyombo kashi.
Eh manzi vyombo na mimi na tumekosa na bro wangu big tu hiyo. Hiyo naye ilikuwa tumekaa vita. Mama wangu alikuwa anakuwa anataka tu job. Ni nini tena vyombo? Haikuwa any other topic vyombo. Vyombo nime si ati mimi peke yangu wasemi wamesumbuania vyombo.
Sipanga vyombo kwa hiyo tuzifanye na madem. Mimi nitafanya hizi kazi zingine.
Sasa ndio unaweza ongea hivyo. Ukiwa ile enzi ungeongea hivyo. Nani? Bro, kwani umezaliwa vijana? Unadhani
huu? Ah, sasa unaona sasa hiyo hiyo ni disadvantage.
Sasa unaona. Vijana ndio wana understand. Boys only.
Wao umezaliwa wanaume wawili mzee. Ah. Ndio bora leta na jua kianani. Ah, washa vyombo mimi sijisikii leo.
So hapo bado tukiendelea family and stuff. Na nauliza hivi. Sasa hivi venye tumesema wewe unaweza kusimulia taka hiyo kitu irudi. Hiyo family yeah. Gatherings on you is iendelee.
Yeah, zafaz.
But mimi nauliza je. This is a question that najiuliza. How many are willing to bring that your energy ya family kukipio? Unajua family gathering ni kama mtangwaji ni kama norm ya family. But sasa sio naitoa.
Wewe kwa hapo sio tu pia umekuwa busy siku hizi.
Sasa hiyo kwa bro wazi niambiwa
kwa tu sasa makuzo wako sasa za hii mtu kwa job mpaka weekend ndani.
Bros,
kwa sasa ndio umeanza kazi huko kwa internship kwa job mpaka weekend wezi hata.
Si hivyo. Family gatherings mnapanga ile holiday kielekea December.
Mimi na kwanza ile kwa August. Kama zenyu ni za
December. December
August. Bro, ilikuwa December. August was the best kwa sababu hiyo August ndio unaweza pata watu wa free. Eh, kwa sababu December ndio kwa mashughuli nyingi
sana. Sasa unajua December ilikuwa tunaenda 1 or 2 weeks earlier. So unapata mshazoea environment nini and stuff. So watu hiyo wanaenda mbele, mnaenda mnaanza ku get. Alafu my parents wana come 2 days to Christmas. Unajua sasa hapo mtakuja mpatane mama yako, aunti zako and stuff. Mimi nauliza how many are willing to start that shit on
my own. Nasema watu wakijisikia kurudisha warudisha. I have no saying that. Wakijisikia ikaa. But careless.
But mimi naona ikikuwa tu hard unakuwa na sasa tuko hii time ya a family is not blood related, si ndio? Sasa hizi zamati to be a family you must be blood related. That's fact. Mimi wewe huyu tunaweza organize na director pale. We have a lot of friends bana. Tuko almost 25 ama 10
15
25. Bro,
committee
bana. Si, you say family. Eh bro, naambia kumsikia mko hapo fulani ako na watoto 10 na stuck. Like we are 10 friends tunaamua tunapatana kwa kina mato leo. Mwenye ulikuwa sema yeye ilikuwa whoever has a house.
Go.
Exactly. Inakuwa hivyo like a support team. So mimi nasema mwenye atajisikia kuendelea mimi kuna family bana. Family is big. Lakini hawa watu ndio wazazi bana, tafadhali ni
msaidie vitu zenu.
What things
are? Mimi nilikuwa na enjoy. Sasa unaona venye ili dead na mimi pia ikakufa ndani yangu.
Na hiyo kitu by the way watu
sasa adikia less kuhizi. Nilikuwa nasikia vibaya. Kwanza hiyo 2020 manzi nilikuwa na imagine tu kuna get together hii mwaka ndio COVID. 2021
ndo hiyo sijui program mshahara wako inaingia tarehe 5 alafu wabadilishe date yako kwa tarehe 10.
Ouch.
Ndio tarehe 5 na kuanzisha
kwa mambo. Hey, hivyo sana, hivyo ndo sana nasema
ada kupitisha na one day.
Actually nilishaboeka na hizo stuff. So mimi nilishaboe. Sasa utashinda ukingoja kitu itaifanyika inakaanika itaifanyika. Nishaboeka. Sasa hii hata sioni hata haja hiyo kurudishwa. Nishazoea kwenye
huko. So, na ukiamua ku look back at ni nini wanaulizania? Kaujinga kadogo.
Ah mimi hadi siwezi taka kujua.
Hata starangu
omalizane tu. But today is day kwa kora
bin the mix.
Ni shida hapo.
Na wakika na itawa eat. Ita eat up wase alafu use. Hapa ndo kutakuwa nile division ya. Nime make it. Mimi mulijifanya. Unajua one
wakika kutakuwa. Unajua mkitawa kuwa na makazi. Unajua mkitawa kuwa kazi ni yako. Sikuwezi kuna simu. Pigia simu na mwambi. Sawa tunatembelea na lini ama tunaona na lini. Mi usema si lazima ata get together sikuwezi kuna.
Kwa tia kitu kuna ila wangatu na kakitu fulani. Nikaba nyuna nanga kuomba unacheki. Una feel mimi na feel hiyo saa moja manzi watu warudishe bwana pack your things up vitu zirudi juu hapa nje it's not okay bwana iko fit haiko fit sababu ndo tunaona nakwambia tunaona huku nje sio nilikuwa naulizaje nyinyi mna in your own thinking overthinking ina lead to depression
yeah it has a lead to depression
is it but a depression go overthink.
So it may depend what you overthink.
Mm-hmm. Overthink kuwacho, kwenye una reject wango pale. Na saa kaka una overreact, una overthink ku reject hiyo. Pia una priorities kwa life. Angu reject hiyo na kutiwa kusumbu.
Mea kwamba kuna unaweza uliza msee, weza kutu msee amekaa tu chini.
Tidema kwa depressed jubwe li mkata.
Inabidi unazoea. Juu nilikaa mkauli, nilikuja kuuliza
hiyo.
So unakuwa depressed juu ya vitu kama hizo. Kijana mula pala na break mtoto wako na wewe ni minister. Mtoto wako na dive into depression. Jute mfunza in life you get, you lose, you win. You lose.
So kila time unapata.
Manzi.
Yeah.
Kukataliwa ni part of life. Hata kuna watu wengine hata washazo kukataliwa manzi. Hata si kitu mpya, si concept mpya kwa.
But
katiana hapo akataliwa yeye ana move on. Shazo hiyo ndio yake tu.
Lakini pia wewe hapo kikataliwa na kila mtu kuna kitu hapo
zaipata na tuona bahati mzee
kuna watu wanao usikele bahati
watu wanao bahati wanakataliwa na kila mtu na si ati yako depressed kwa tu saa na wewe unakataliwa na mtu mmoja hapo huko unaanza kujikunja pale kwa roho
mzee ulikosea wapi
ani wale wasiona nakanga everything yendo tu straight kwenye wanafikiria ati akiamka leo aseme leo nataka kwenda US.
Life is not all about
you. Anaamka anaenda. Ama leo unataka
Life does not revolve around you. Yo wewe ndio kitu mafaka unajua.
Manzi juu kitu hiyo. Ati msia anaamka hivi
anasema. Wasichana nikaa tu dunia inawazunguka.
Dunia ni yao
la. Waongo wenyewe.
The world was there. Kuna
nini?
The world is there.
Ki dunia inakuzunguka.
Lakini watu uko na maisha tamu. Hadi mko na maisha tamu.
Msia kuna maisha tamu na anauza senyi.
See, yaani rais like literally kitu anafanya ni rais. Hadi mse ametuandika anajua ni rais.
They are considered.
But at the end of the day tunalipwa the same.
They are considered weak beings.
Tunalipwa the same manzi.
Sasa mkishaanza mnasema equal rights
alafu
watu wanawake ati weak beings.
Na shit unafanya utapata saa zingine hadi wana lazy.
mademuanamdemakizaliwa tu hivi mko boys wawili na mademu wata ama demu moja, three boys one girl, one that attention mingi kenda kwa nani?
Definitely nyinyi mnapewa attention na nani? Nobody gives a shit about me.
Alafu hapa ndo mnene, hapa ndo sana nakuja na guzia waje wasema nadhani ngime na tu hawakuwangi depressed, wanaanga tu we are all right, but ni venye society imetuweka tukae,
si tunatembea hadi na depression huko nje tu shazoea. Sasa unatembea tu hadi inaisha, yani depression hadi inaisha.
Lakini nakuuliza hii swali ati between men and women who are more depressed, utasikia?
Oh, women. Na women zile vitu zinafanywa kwa depressive vitu ujinga. Oh, sijui ajabaiwa, sijui simu. Oh, sijui ajabaiwa.
Wewe unamlo simu na babako? Mimi. Ati si, wewe unasema simu. Mse, tangu nikiwa mtoi sijanunuliwa toy.
Ngoja tunue maziwa ili apake nitengeneze kagari na hao manzi.
Chukua tule tu vifuniko.
Zile maziwa zikungana nini mimi?
Fagia. Ile kuna zile pick up manzi. Hey, what the fuck? Tulikuwa creative.
Bro mimi nawaambia, wasema hey. Yeah. Hey, being born a man ni tamu na ni mbaya. Oje hakuna no
ni mama ni tamu. Mimi si Esther kuzaliwa kama.
Even kama. Mimi hata daily naambia kuzangu. I'm very happy.
I don't like being perceived as weak.
Eh, hey, like, squeezy begging on the same question ni
feminists.
Feminism wana come. I think I'm on a wanna promote depression June. Tuseme you're living in yako ni shimo yako fit. Maisha yako si ndio fit. Mhm. Yeah, si mtu wa social media. Ama yeye ni mtu wa social media, si ndio? Alafu she cuts across a certain post then says, a man should not tell you this. A man should always do this. What kika ile ya fit 50. Well, let me use this the best example. For example, uko na a girl and she ameamua mushi na yeye, si ndio? Uona kama tu clean unamwambiaje cause she's working you working. Mnakaa mnagriaje? Can you split some bills, si ndio? Honestly mimi I do the same. Ya kuna dandangani to split bills. You start kudanganya.
Eh mimi nataka working class bwana. Mimi ujinga housewife mister.
Exactly. Mimi tunaspeak housewife. Mimi nasema nikilipa rent piga shop ya kitchen, kipiga shop ya nini like
nalipa maji, mimi nalipa stima.
Exactly. Like splitting the bills na kuwa more reliable. Hakuna ile kiburi kuna. Oje pesa ya msichana,
pati pesa ya tuwezi kula pesa
ya manzi bure. Uwezi kula manzi bure. Lazima hivyo. Ati yako ni yako ni yetu, yangu ni yangu. Yangu ni yangu. Ndio
single guys. Yake ni yake lakini yangu atitoa kula pamoja. Adinyo ndio kule wazazi wao.
Sasa ndio tulikuwa tukirudi tu hapo. Tunarudi unaje nini hilo ni tamu tu ni family because hapo ndo tumejua everything starts at. Demo amepelekwa uni. Hata nitumie some sema tu for demo amepelekwa uni si ndio? She's not lacking anything.
Definitely.
Mm. Then she starts doing her own things then anaanza kufanya ile mambo yake. Afterwards anakuja anapata ame waste her whole life. Sindio? Mm.
Yeah. Tuseme hata ni youth, ume waste youth yako.
Ame waste youth. Alafu anaanza kublame males for destroying her life. Kama anaanza kublame the family for not. Of which sincerely tunajua ana dive into depression because of our own mistakes. Inaweza apply to both male and female. See at one side, but I've used the example because inakanga hiyo ndio kitu pia mimi nimeona most of the time. Girl anakam ana get depressed but ukimuuliza what was the cause, eh hey, you know I was extremely partying. Sijui nimefanya hivi. And then tuseme maybe she was a party girl. Maybe she has a bored girl. For a while, then the moment Anna come to marriage, she cannot bear kids.
Definitely.
Then I blame the nigga.
Then nigga kusema anadekuwa second wife, inakuwa issue.
Eh, nani alikwambia ujiwest? Simi nikuambia udinyo huko kimwagiwa ndani.
Unajua madem, madem tena kitu kingine anataka kufanya. Unapata dem, tuseme ndio dem hizi shimisha freestyle carbon.
Dem uko control emotions.
Yeah. Boy anaenda afanye vitu mbaya, lakini akiamua ku change, ata change tu. Lakini wa dem ata change lakini itakuwa imemharibu
itakuwa. Jegizi anguke.
Sasa boy mimi nasema boy. Boy ni ngumu, boy ni ngumu kwa fact. But then kwa mtaro jigizi anguke. Anza kuwa overthink sasa.
Kuonekana umevaa sleeper sasa hapa
juu. Anza kuwa overthink, aingie sad, then aingie depression. Unajua sasa wanasongi kuna kitu kuna catalyst inaitwa sad, sadness. Main thing sadness ndio inapeleka depression, alafu overthinking inaleta sadness.
Sadness ni mbaya.
Sadness ndio inaleta watu wanaingia hapa.
It's normal to be sad.
Si hivyo. Kuna sad ya normal.
Ngojeni kidogo. Bisa kati.
Tuendelee tu, unaweza nichukue kwenye machukuo inaisho. So kwenye tunasema like unasikia venye mimi nakwambia. Kuna ni kama venye uwezi skip kitu fulani. Kuna overthinking inaleta sadness, then sadness inaleta depression. Wasi wengi kwa sababu kitu. Mimi personally nilikaa nikakaa nikasema, "Ai. Kuna kitu hapo wasi wengi umiss. Wanaikinga tu overthinking." So unajoka sio kwa think sadness. Ile kwa positive au negative inaleta happiness
uko chini, uko down.
Sindi. Sasa hapo mimi ndo nimesema hata overthink kwa sad because amejiwest. Wajua male boys anakuongaa. Boys anaweza do every shit, anaweza pop pills, anaweza do drugs, anaweza fuck around lakini akuwe careful. And make sure aja anyone out. If you are kama ni msiko mentally okay, hautaacha dime wenyewe akiwa, hautaacha mtoto wenyewe akiwa na ball yako alafu mruke
stuff.
Bro, you be careful.
Personally stalking kujua.
Ikifika hapo kama pull out bana.
Ikifika hapo kwa madem, mimi sijali. Kenye nataka kufanyikiwa fanyike. I don't care.
So nataka kumaanisha sister.
Kuna sister.
Jongelea sister.
Bro, sister. Alafu zo patani ni kama nafanya mambo ni sawa tu kuliko utafanya.
Lakini hapo sasa itabidi ni mwambie kwa choice yake. There's nothing I can do.
Sema tu hiyo like
there's nothing I can do. It was your own decision.
Hiyo sasa
obviously mimi kwanza mimi naweza mpiga. I love that nigga.
Yeah, so I'm gonna pigana na mwili wangu mzee.
Hey, boy mimi namshanda. Hey,
wewe. Nakubali upate na mzee anapiganga gym.
Sitaki kujua. Mimi mimi namshanda.
Ni mbaya kesi wewe. Wewe sio ni
pupa. Wewe namshanda. Wewe namshanda. Ala boy wa area tu unanulia tu.
Ngwai.
Manika
hiyo. Ah, ukoba ya dongo
ya. Ngwai mzee. Ngwai. Alafu ajingi kichwani. Ya.
Mimi nasema hiyo ya kuwa think, I think msi anafaa kuwa a bit careful in making your own choices. Aba, no one will choose your lane. Wewe chagua njia yenye unataka alafu pain will follow. Uchungu kama umechukua lane yenye iko na uchungu kwanza alafu success the better. Kama umechukua happiness
afu machungu baadaye.
Kuna wengine. Ya meli inakuanga this one. Bitter, happy. Gari inakuanga happy, bitter.
Wanakuanga tu wanaonanga tu ni privilege kila mahali.
Privilege inaisha ngo kifika
tatu. Privilege. Kwa that you get mshosho tu hapo.
See you. It's
by that is
where you must show. Six on the room ni kitu yako.
Ni hiyo. Si. Hata unasikia offended wewe ni shida yako.
Sorry. Sasa kijana una hustle uko hivyo. Wote utengejenga alafu tu pesa tuingie.
Manzi. Ni kwa vile ndo nasaini manzi.
Alafu sasa unaanza kuona
option waanze kukutafuta.
Manzi. Uko na options sasa. Uko live.
Even though still wanatafuta. Manzi kutafuta.
Sasa hata sijali. Sasa hiyo kitaka kunitafuta, ukijisikia utanitafuta. Sina time yenu sasa.
But nasema
to focus to grind.
Fully focused is more precious, man. Yeah.
Manzi unajua sasa hivi ni mianki tunafaa kufanya tu ni kukimbiza hiyo pesa. Kimbiza dosa.
Usijisahau by the way. Kwa hiyo kutapa do.
Manzi ukimbiza pesa hadi unajisahau.
Ukimbizi pesa kama manzi.
Eh, you chase with una chase na strategy.
Una chase bug na kupanda wa miguu.
Unajua ushindo this. Wase wengi sometimes I'll touch on this one. Kuna hii fulani I was reading a certain post. nilikuwa nasoma post fulani and then ina happen hivi. It was a lady, I remember it was from West Africa. She has done, she has been successful, isn't it? And then, amepiga ilikuwa 33 ama 34, 35 hapo. Then she's doing in amekuwa kwa estate ya Sara kutafuta after husband. She and like whole life yake amekuwa all about her in career, isn't it? Then she reaches 35. Is one ana day sub.
Ana notice. Wacha chaolewa
ba. Time is running. Wacha si kama mwanaume. Mwanaume hata kupiga 60. Women will still chase you. Wacha.
Eh, boy.
Na mimi na kimbiza wa baba zuko.
Hivyo. Si hata issue na baba like
si you are. Unasema unaona
kwa nini anakimbiza true. So nikakuja nikasema hivi. What if she's a celebrity? What if she goes in, goes to a mtu mwenye tu anakaa mtu afanye mambo yake na yeye.
What? She's gone hate, man.
Hate ama ninge depression.
So kwa successful ninge depression, yulidinyo kaji.
Ushii kuangana ile design ya, umwe kwa na huu, this certain girl yuna day umnini. Yemi mkumu crush you, damn.
Lakini ile,
the only thing you feel
about. The last two.
Last.
I know.
Bro, unaweza chase one meet for 3 years. Lakini once umefanya kitu kwa attack.
Post-nut clarity.
Bro, una go ghost.
Hakuna kitu unapenda kwa wanaume guys.
Unaenda ghost.
Post-nut clarity.
Elect. Mungu wenyewe ulifanya wanaume wakakuwa very
big.
Asante kwa
hiyo. Manzi.
Lakini nao pia mademo akiamua kufanya mbaya.
Akaona demo na kufanya mbaya for how long. Hata unaona hakuna venye demo dai kufanya mbaya. Lazima atapata tu na mtu atamuweza. Akosa wengi tu ule mse atamuweza.
Mwanaume ni neutral na bado ndio asi. Yeah. Anacheza zote na play bots.
Lazima kila mtu akona kata list yake, unaona?
Eh, but we living in a way. But nasema wase usisahau your own personal health, unacheki. Usisahau mental health yako na be careful. Ani kitumina ni boni hawa si last time
kitifast
don't be a feminist bro
ni ujinga yani mwanaume hapo mwanaume hapo unaenda ku advocate yes you
ni rights gani mademo hawana zenye maboyo wana
unaenda ku advocate ugeuke ukue manzi basi tuondokea tu
we don't imagine
don't need men like you in this world
ni nini mademo ni which right in this world does a man have that a woman does not have
kuna
kuna ma president kuna ma what mimi nashinda watu wana champion nini
wa champion tu ujinga
wanataka more attention
hadi a third gender rule wenye ilishindwa ile one third gender rule ati wanafaa kuwa kwa nini si bado wenye wanaenda kusimama huko hata atachagua madem si siri
basi ina make sense ina
yeah, kama hata try kuzunjua ni democracy ni
democracy
democracy so si kadai kuchagua wewe na wewe ni dem msimama pale. Si umocha ni nayo, kaa iwezekani, iwezekani.
Don't force issues.
Si maski tu iwezekani.
Alafu kulikuunga na hii samona iku, na hii nini poa. Kuna vitu mbili ndaga nini. There was this time, sinilete mwakukulete mlulizaji, mnajua June inakuanga a men's mental health, lakini wakaitoa, wakafix na, watu wa ring.
Pride.
LGBT.
Unawa?
Au maumbo.
A man's life is never valued in this world, sidanganyani.
Hizo deva kuna... na akona sikukaa sita kwa mwaka.
Sikukaa zote.
Sita hata si nini? Sita. Anasema kwa kila mwezi au kwa sangi siku yao.
Bro,
girlfriends days, juu hivi.
Valentine's. Anniversary. Na ukiuliza mwanaume yote, hakuna mwanaume atakangaza
hivi. Sasa kila mwezi uti unafaa upeleka mtu out, juu leo ni International Women's Day. Leo ni girlfriends day.
Niambie gani ndio unajua wanaume?
Ni moja tu Father's Day.
Father's
moja tu.
Wewe mwanaume unakutana na boyfriend's day?
Boyfriend.
You pay attention.
Sio nini? Hata wewe mwanaume una celebrate boyfriend's day wewe mwanaume. Ni kazi
yao. Na birthday yako una celebrate?
Inalingana.
Ya wanaume na depend ya dem ni must.
Mwanaume ki celebrate birthday labda tu akishamake it.
Bro mimi ni kama mniga
wangu. Okay, mwa ku spoil yona mama mniga.
Sasa hey, ma beast manzi.
Imagine hiyo kitu ilikami kana. Nikasema mama, eh manzi yenyewe menu yenyewe. Tuko pabaya lakini sisi tuna find a way kujielevate tunakaa.
Tuna create our own happiness.
Bro,
life ina faa hivyo. Life ina faa ukicreate your own happiness.
Kuna mtu ana depend happiness ya celebrity bana ati. Leo mla pesa ameamua leo. Atulia amepiga look ya 100 G's, one and a copper pale hell, pale portal.
Yeah, don't do the shit that I be doing, man.
Don't do it. I love you, man. Depression in a kang.
No, do.